Stars Music Media.
Casper Beats.
Abakuchechinivano.
Another one by Kiss.
Don't pick stars. Let me jump boy, yeah. Kende fakuna poking a majanki. Kupanga bright parts, ukuna majanki. Mushanti pige, adepa jetta. Watala bako kansha mwana fenga na shiretta. Naba kucharono chuko waba. Mushanti aipatike moyaba. Dika chave na X1 dini fani. If you support muri na era, that's fine. Yeah, wewa shita project gero miko ibiri ngaka na kumuleka. Kusefete vya pwido kure nondo showmaker. Yewe, na kusena kutina. Na ishto musaluwa, mega funa funge chimukutu na mushomeka. Hello mutu mabamu mwena kumatimpo. Notikala labo kosi na mapimpo. Hello kai kai nipatumba. Hello mwoneka pamezo kwa sininkumba. Bachala mwenza tuwali mwenamo. Bajo mwenamo na iwe balako mwenamo. Baliku mukakange bandori ya kuzamteo. Apana text aba we shakokeo. Chitila vambia for wingatemo waku chitila. Batini muzambia munezo taba chitila. Na next life day mfaka wa muzambiani. Odo awantu wapena tulima kristani. Bozi muchi shifesela pawete. Gaja shidia mpia ila panshkwete. Ila nshkwete.
Ila
Squid, yeah. Ela squid, yeah. Ela squid, yeah. Wila mpeja, lelo nipo wano. Nevi wachi sana gelo wa mawano. Chichile kumafanza batu mfuwa fela. Kano kutupela support paka fena mwaka. Ela no mwaka.
No mwaka.
No mwaka.
No mwaka.
Ela no mwaka.
No mwaka, yeah.
Chandiro chandi boy, abana bashtino kutala leo boy. Ela ela sense kaza.
Sense kaza.
Chiksani.
Ela.
Ela sick malo.
Nakumona.
Siti ni pandola. Aba kuchechi ni wano.
Ni wano.
Stars Music Media.
Another one by KCRF.
Casper Beats.
Zam 8 Bass. Stream, download, and share.